Okay.
Minamba Sela Media.
Letani. Blabo drums.
Oh, nasikia baridi na choma. Oh, baridi na choma. Oh, roho inasonona. Paka nachanga nyikiwa. Eh, oh, baridi na choma. Oh, baridi na choma. Oh, roho inasonona. Paka nachanga nyikiwa. Oh, tali ni harufu ya marashio. Simi pombe ni hadaratio. Mupenzi ondoa wasi. Sio mpaka tushikane shatio. Oh, mama ni harufu ya marashio. Mimi sinywi pombe mihadaratio. Oh, mupenzi ondoa wasi. Sio mpaka tushikane shatio. Haga baratazo shiny. A baby we won't mind. O penzi hadharani, kashiza nini sasa. A paradise ushaino, anamisi viutani. Kwani shidani gani, o baridio. I be lady, lady, walai. For you I'm lady to die. From December to July, I'm lady, lady, walai. For you, I'm lady to die. From December to July, God bless you. Nikuvalie kinjunga, I say. Nywele zako uzisuke. Twende pabu tukaserebuke. Akati, akati. Nikuvalie kinjunga, I say. Nywele zako uzisuke. Twende pabu tukaselebuke. Akati, akati. Okay. Taje body, fanya hivi. Kamu juhagi, ondoa baridi. Unanichekesha toto waridi. Akati, akati. Taje body, fanya hivi. Kamu juhagi, ondoa baridi. Mara hochitaki, fanya hivi. Kati. Paradise you shiny.
Oh, oh para.
A baby we won't mind.
Usinyangushe.
Oh, penzi hadharani. Kashiza nini sasa. Paradise you shiny.
Oh, oh para.
Anamisi viutani.
Oh, oh.
Kwani shidani gani. Oh, baridi. Oh,
oh. Okay, lay down. Splabble drums.